Mandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane. Ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abatwumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ku isi hose naho tukaba live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami ry'abapadiri mu gihugu cya Irlande mu cigwa cyaryo gishasha ryavuze kuri tewe impungenge n'ingene abahurumbira kuja mu gipatiri batera bagabanuka. Iryo shami rivuga ko atagikoze mu myaka 20 iri imbere abapatiri muri ico gihugu bazoba baharugwa kurusha bw'intoke. Ekleziya Katolika iravugwamwo ibitandukanye, harimwo n'ikibazo c'abapatiri canke n'abarengeye ku rwego rw'igipatiri bagirizwa gufata ku nguvu abapfasoni. Uku kudakurumbira kwinjira mu gipatiri bivugwa muri Irlande vya biterwa n'iki kibazo mu karere k'ibiyaga bigari vyifashe gute? Kazoza ka Ekleziya Katolika nakahe? Uhara rw'abapatiri mu gusana sana imitima n'ikibano n'urwahe? Ivyo bibazo biri mu vyo tuza kugaruka ko muri isanga y'uno munsi. Twatumiriyemwo Patiri Marcel Uwineza n'umujezuita sanzwe atwara kaminuza ya Hekima iri i Nairobi muri Kenya. Patiri Marcel Uwineza, mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika. Ikaze muri isanga.
Murakoze cyane kandi abo bose batwumva tubasabiye umugisha.
Ego, na twebwe turawakiriye, turi mu bariko barabumva nabo mugiye kuyaga. Muramaze gukora ivyigwa bitandukanye, muramaze kwandika ibitabo bitandukanye, ahanini biza bigarukana rukuru vyo gusanasana imitima n'amashuri muriko murakora, nayo mwakoze akazagaruka kuri ivyo. Ibi bivugwa muri Irlande, umuntu yo kwibaza patiri ati vyukuri na abantu bagihurumbira kwinjira mu gipatiri nk'uko vyari kera, vyifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo ndetse no kubatwumva twenda basuhuje. Kwinjira mu gipadiri mbere na mbere ni ukumenya ko ari umuhamagaro, kimwe n'uko umuntu agiye gushaka na gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo yumva ko Nyagasani amuhamagara, akumva ko yifuza kuba yashingana urugo na kanaka n'umugore kanaka cyangwa umugabo kanaka. Ndetse rero no kujya kw'Imana abapadiri cyangwa umubikira nabyo ni ukuba wumva ko Nyagasani aguhamagaye ushaka kumukorera, ukamuha ibyawe byose akabijyamo nawe ukamukorera. Mu biyaga bigari rero turacyafite amahirwe, turacyashimira Imana ko akiri benshi bifuza kujya kw'Imana, akaba abapadiri cyangwa se bakaba ababikira cyangwa bagakorera Imana mu miryango itandukanye. Ikibazo rero cy'uko umubare ari mutoya ntabwo kiraba kibazo gikomeye
mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma hakurya akarere k'ibiyaga bigari muri ivyo bihugu vyo hanze vyo mu burengero i Buraya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku bwanyu vyo biterwa n'iki ko batabihurumbira cane nk'uko biri muri Afurika?
murakoze ni kibazo umuntu yasubiza mu buryo butandukanye kandi burebure ariko mu gihe dufite nuko mbere na mbere kujya Imana nk'uko mbivuze ari uko umuntu aba yumva aguhamagaye Imana iguhamagaye ariko ibyo nabyo ntabwo bivana yuko guhamagarwa ngo ujye kujya Imana bikurira mu muryango umuryango wemera umuryango w'ufite icyizere muri Nyagasani Mukama imiryango myinshi rero mu bindi bihugu byo mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba imiryango imwe ntabwo ikemera ku buryo umuntu ashobora gukurira mu muryango batajya mu misa batajya gusenga ibyo rero iyo atabigira nta biragoye kumva ko umuntu azavuga ngo ngengeye kujya Imana ariko ikizere cy'uko umuryango muri rusange ufite ikibazo cyane cyane umuryango benshi batakemera Imana ibyo rero bikagira ingaruka ku bajya kujya Imana ndetse n'umubare ukagabanuka ikindi ariko ni uko ndetse n'imiryango usanga bafite umwana umwe cyangwa babiri tuvuge mu bihugu byo mu Burayi cyangwa se no muri Amerika ugasanga rero niba bafite umwana umwe kugira ngo azatekereze ko azajya kwiha Imana kubera ko imiryango myinshi iba itagise umwana urenze umwe ababyeyi usanga batabishe ujya no kujya kwiha Imana habamo ishyaka ry'ababyeyi yuko bagushyigikiye ndetse rero cyo kutagira abana na cyo ni ikibazo gikomeye dushobora no kujya ndetse no mu bindi bihugu nko mu Bushinwa cyangwa se n'ahandi usanga hariho politiki yo kugira umwana ibyo rero nabyo byagabanura abajya kwiha Imana cyane cyane ko haba hari yuko uzajya kwiha Imana akaba padiri ntazashake yari itegeko dufite muri kiliziya muri kiliziya gatolika ya Roma ibyo rero nabyo biri zimwe mu mpamvu zishobora kugabanya umubare ariko icyo nashimangira ni igihe cyo kutagira cy'ukwemera kwagabanutse mu muryango
yego ama mu iryo shyirahamwe ry'abapatiri bo muri Irlande baravuga ko atagikodzwe abapatiri azaba bari bake cyane bakibaza ko umuntu ngira ngo hariho abahora bavuga mu ntamatama sinzi ko hari byigwa birakoreka sinzi ko hari kidaje habona ko Ekleziya Katolika yari kwiye kwiyumvira ingene yemerera n'abalaik abadi bubatse ingo zabo nabo bagashobora kwinjira mu gipatiri ivyo vyo ari vyo hari ico muri avyumvikana ko hari bivugirwa mu manama y'Vatikano canke
ibyo ubundi mu uko kiriziya ifata ni uko dufite abadiakoni bashobora gukomeza umurimo wabo muri kiriziya kandi barashatse abo twita rediacre permano abo barahari mu bihugu byinshi aho nize muri Amerika bariho hari benshi twarakoranye ntabwo nshidikanya ko no mu bihugu byinshi byo mu Burayi bahari ikirere kirahari uko n'ubundi hari abashatse basanzwe bafasha umurimo wa kiriziya ku by'igipadiri rero imwe mu ibango ryo kujya kuba padiri ryashyizweho nuko umuntu aba ari ingaragu ibyo bigafasha ko ubuzima bwe bwose abweguriye Imana akitanga wese akishushanya na Yezu Kristu utarigeze ashaka iryo tegeko ni itegeko ryaje mu kinyejana cya gatatu cya kiriziya muri konsili ya Elvira rifasha kiriziya cyane kugira ngo uwo wese ugiye kwiha Imana muri kiriziya gatolika ya Roma yitange atitangirita yitange n'ubuzima bwe bwose uko kiriziya rero iri imbere izamera biri mu biganza by'Imana ariko iryo tegeko uko rimeze ntabwo ari bibi ihereye nko kuri experience y'ubuzima bwanjye imfasha kwitanga wese ndabwo nshidikanya rero ko kiriziya mu myaka iri imbere izakomeza gusuzuma ndetse no kurushaho kwiga ikareba koko eze ibyo birakwiye ariko kugeza ubu tubona igihe atari cyo cyane cyane ko tugerageza kwishushanya na Yezu Kristu we wari ingaragu
yego murakoze reka tuje ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka kubabaza utubazo dutandukanye turahera kuri Ahmed ikaze ku ijuru rya Amerika yego turakomeye urakomeye nawe uherereye he
ndakomeye meze neza ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere k'Urundi murenge wa Buyoga ndagira ngo mbaze padiri arimo aravuga ko ikintu cyo kugabanyuka k'umubare w'abinjira mu gipadiri ngo kiri guterwa no n'imyemerere yagabanutse mu bantu
ni
ese ndagira mubaze ese ni imyemerere yagabanyutse mu bantu cyangwa ni imyigishirize isigaye yaracitse intege aba sinabifata nkaho wenda ari imyigishirize yacitse intege nko mu nsengero cyangwa se mu makiliziya bigatuma aba baturage noneho abantu babura n'ubundi bwa bushake buturuka mu kuba bigishwa nicyo kibazo naringize
urakoze Ahmed uri uduhamagaye uri mu Rwanda
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwindo umurenge wa Buyoga
urakoze cyane kugira umunsi mwiza Patrick Marcel Wineza aca kwishura mukanyu kugira umunsi mwiza
Ego namwe.
Ego Pati turabasubije mikro gira mu ishuri Ahmed.
Urakoze cyane Ahmed ku kibazo ufite ni kibazo cyerekana ko ufite ishyaka kiriziya ndetse ugerageza no gusuzuma impamvu imibare yabigabanuka cyangwa ndetse ugashaka n'igisubizo ni byiza rero ibyo nagira ngo ndigushimire kandi uzabikomeze. Nari mvuze ku myemerere ntereye ku bihugu byo mu burengerazuba cyangwa se mu majyaruguru y'isi ariko nta nubwo navuga ko n'iwacu nabyo tutagombye kubishimangira kuko dushobora no kugira imibare myinshi ariko ukwemera kudashinze ni byiza rero kugira umubare ariko ukagira n'ubwiza ubwinshi bujyanye n'ubwiza icyo twagishimangira hanyuma ku myigishirize yaba yaracitse intege ubwo aho ngaho umuntu byaterwa na context umuntu arimo yaterwa n'icyo ushaka kuvuga ese ni umwigisha kanaka ni padiri kanaka ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo twabikira muri rusange cyane cyane ko tuzi ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bigisha neza ariko aho biri biraduhamagarira kwivugurura inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yagarutseho kuri icyo kintu cy'uko kiliziya igomba guhora yivugurura constant renewal constant reformation ibyo rero natwe biradufasha iyo tubyumvise mu bakristu kugira ngo twivugurure iyo myigishirize kandi ntabwo ari kwigisha gusa ari ukwa padiri nubwo n'abarayiki nabo bafite ubutumwa bwo kwigisha mu buryo babaho kwigisha rero ntitugarukire kuri padiri gusa cyangwa se ku mudiyakoni ariko hari aho bishobora kuba atari byo hakaba hari umupadiri ushobora kuza yenda atiteguye neza cyangwa se bamutunguye nabyo ni byiza kureba icyabiteye mukamugira inama
Patiri murafise mu byo mwize murafise impamyabushobozi y'ikirenga twita PhD mu bya teolojia mwavanye i Boston aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri college y'aba Jesuite muri ico gisata ca teolojia mufise mw'impamyo ya bushobozi y'ikirenga baravuga iki kubijanye n'inge n'inyigisho zigenda zitera imbere bibangabanganywe n'ibihe tugeramo hari ico babivuga ko
yakoze cyane iki ni kibazo umuntu yakwandikaho igitabo teolojia mbere na mbere se bivuze iki ni ugushaka kugera no kugira ukwemera gushaka kurushaho kumva la foi qui cherche à comprendre ariko none hatari ukumva gusa ndetse ukanakunda kandi ukagira n'icyizere hari ukwemera gushaka kumva ukwemera gushaka kugira icyizere ndetse kugira n'urukundo ibi twa ku rugero rwa mu ivanjiri ya Yohana mitwe ya gatatu aho Yesu Kristo agenda ahura n'umwe mu bafarizayo witwaga Nikodemu hanyuma akamubaza ati ariko njye nakora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka hanyuma Yesu akamubwira ati yenda uvuke uzavuka ubwa kabiri Nikodemu ntiyabyumva neza ariko muziko Nikodemu ivanjiri ya Yohana ijya kurangira ari mu bajya gufasha Yesu Kristo bakamushyingura bivuze ngo nubwo atari yabyumvise mu ntangiriro uko yakomeje kugendana na Yesu hari icyo yumvise kuko yari yaje nijoro hanyuma ajya gusaba umurambo wa Yesu Kristo ngo bawushyingure ku manywa niko hanyuma hari icyari cyahinduka muri ibyo rero ndibaza ko uko kwari ukwemera gushaka kumva yari yifitemo imbuto y'ukwemera ariko ashaka kumenya uko kwemera icyo kuvuze numva rero aho ngaho teolojia hari icyo yadufasha kugira ngo niyo twaba twifitemo ukwemera ntibivanaho kurushaho kumenya kumva ndetse no gusobanukira ibibazo benshi bibaza kwaje ndetse no kukwemera gushaka gukunda kwemera gushaka gukunda nibuka ko Yesu Kristo atanga urugero rwa wa mugabo wari umukire wa musore wari umukire akaza kubaza Yesu ati ako nanjye nako iki kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana bijuru hanyuma Yesu akamubwira ati genda ugurishe ibyitunze byose hanyuma uzinkurikire iziko batubwira ko muri yavangiye batubwira ko uri yari umukire cyane akagenda ababaye mukwango yari aboshywe n'ibyo atunze ariko ikigaragara ni uko yari afite yari afite yashakaga kumenya uburyo yabyumvira ngo nayo icyo yadufasha mu ngaho ni ukugira ngo twigire mu rukundo rwabasha guhindura abandi rugahindura abandi ubuzima kandi ntitube abacakara ibyo dutunze cyangwa abo turi bo ibyo twanabijyana no mu mateka ya henshi muri Afurika cyangwa se mu bihugu byacu mu Burundi no mu Rwanda urukundo rwa rundi rwifuriza undi cyiza kandi rukagira icyo rubikoraho gifatika ibyo nabihera ku umwe mu bahanga muri teolojiya witwa Thomas d'Aquin cyangwa se mu cyongereza Thomas Aquinas urukundo rwifuriza undi cyiza kandi rukagira icyo rubikoraho gifatika ibyo birajyana ntabwo rero ibyo rero birenga amarangamutima kandi uwo nguwo wifuriza undi ikifuriza icyiza ntabwo ari uwo mu muryango wawe gusa uwo wese wari mu ishusho ry'Imana ahungira ngo urumva ko muri icyo teolojiya yaradufasha hanyuma noneho ukwemera ushaka kugira icyizere mu buzima twibaza aho tugana twibaza ndetse muri ubu buzima nahangaha bizagarukira reka dufate urugero nanone mu ivangiye kuri benshi bazatwumva bazadukurikira cyangwa dukurikira bivuga ko hari umubyeyi w'abahungu ba Zebedeyi aza kubaza Yesu Kristo ati ko Yesu Kristo ari umwami ari umuntu ukomeye rero nagira ngo uzabe mu bwami bw'ijuru umuhungu wanjye umwe azabe iburyo bwawe undi abe ibumoso yandi bavangiye nako bagenda bakibariza ariko icyo bitwereka hariya ni uko uriya mubyeyi yari afite ukwemera ariko agashaka kumenya ese nakwizera iki mu buzima buzaza niba nabivuga gutyo urumva rero aho ngaho dutangira kwibaza ku bibazo byo gusobanura abo turi bo ikoresho mu bunini niba nabivuga gutyo urumva rero ko aho ngaho teolojiya byinshi biciye ukwemera gushaka kumva ukwemera gushaka gukunda ukushaka kwemera gushaka kwizera ko ubuzima butarangirira ahangaha ukwemera gufora no kugerageza gukumbura ku bibazo benshi bibaza ukwemera gushaka kunga cyane cyane mu bihugu byacu abantu benshi bagize ibikomere uko kwemera rero ntabwo ari uko mu kirere ni ukwemera guhera kuri kontekste n'ibibazo abantu barimo yaba nko i Burundi yaba mu Rwanda reka tuvuge Burundi ntabwo twakora teolojiya cyangwa se twagira kiliziya twirengagije urukundo b'abana b'ibuta bagize bakitanga bakanga kwivangura kugira ngo abenshi barahazi b'abana banze kwivangura ku moko cyangwa se u Rwanda b'abana b'inyange banze kwivangura ngo abana b'abahutu abana b'abatutsi bakerekana urukundo rurenga amoko hanyuma twagize ngiyongeraho n'ibyo nandika hamwe ntabwo twakora teolojiya mu Rwanda twibagije amateka twagize ibikomere by'abantu batandukanye ibikomere by'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi ibikomere by'abafite kubera ko amateka y'imyaka myinshi batabona imiryango yabo kubera ko ari ibyo basabwa kuzuza
murakoze cyane
ibikomere byabuze abana babo ku rugamba bahise kurwana ku badafite igihugu
murakoze cyane
rero teolojiya ibifiteho icyo yabivugaho kandi yafasha umuryango w'u Burundi cyangwa w'u Rwanda kugira ngo twese tubashe kuba abantu buzuye kandi bakize
murakoze cyane Patiri tufatiye Israel ku murongo wa telefoni Israel ikaze ku ijwi rya Amerika Israel uratwumva Cyril uratwumva wewe Israel yagiye Cyril uratwumva
ndabumva neza cyane nta kibazo
uhererehe Cyril
banje kubara mutumirire mu Rwanda muri Kayonza
natwe turakuramukije twagutumira ino munsi Patiri Marcel Uwineza
yego ariko ntabwo mwatubwiye hari gukorera ubutumwa niba ari mu Rwanda niba ari hanze ntabwo twabashije kuba twabimenya
twabivuze ko ari muri Kenya tucugurura ikiganiro.
Yego.
Ari muri Kenya mugabo yagiye akorera ubutumwa hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi, yarabaye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavanye impamyabushobozi zitandukanye zirimo n'ivya teolojia ku rwego rwo hejuru mu vya PhD.
Yego, ndi gutekereza ashobora kuba ari umupadiri wo mu bihaye Imana atari umudiyoseze nuko babari mu byiciro binyuranye. Hanyuma nabashimiye kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye byari bikenewe nabyo. Ariko mu byo numvise bagiye mu byo yavuze numvishavuga yuko umuhamagaro uhera mu rugo, ariko kandi nanone hari bamwe njya mbona bihimana ariko baravutse mu rugo rw'abantu batari abakristo b'abapagani, akabaho ngaho n'ubundi ari umukristo akibatirizwa akaba yace nko muri groupe vocationnelle cyangwa umwe muri umwe mu miryango ya Gisiyo Gatolika, ikabasha kuba yamurera n'ubona akaba yazamuka ikarangira yihaye Imana akaba umufurere cyangwa se umupadiri cyangwa se umubikira. Nabyo hari igihe njya mbibona, nabyo wenda hari ukuntu abivuze kubitubwiraho neza. Ikindi, aho ngaho muri icyo gihugu abapadiri bari kugenda bakendera, ntabwo wavuga ngo wenda se ntabwo wavuga ngo ni ukwemera guke, kuko nshobora kuba wenda bishobora kuba biterwa n'imyumvire yabo cyangwa se bikaba biterwa n'umubare w'abo babyara w'abaturage babo, kuko ari n'igihe wenda nk'igihugu kiba kitemere kurenza abana babiri. Abana rero no kugira ngo
byabitubwiye ko ico kiri mu bigabanura ibyo bitigirira vyo nyene.
Kiliziya rero buriya njye ku ruhande rwanjye nago mvugira uruhande rwa padiri, ku ruhande rwanjye nemera ko kiliziya ari ya Yesu Kristo ubwe. Nemera yuko ntabwo abapadiri bashobora kuzabura, kuko mpamya neza yuko Yesu Kristo atashobora kubura abamubera bahamya. Mu icyo gihugu bashobora kutabonekamo, ariko mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, ahandi hose bakaba babonekamo kandi bakaba bakoherezwa gukorera ubutumwa. Ngo biri kose ingoma ya Kristo izatsinda. Murakoze cyane.
Ariko imbere y'ukugenda gasirire akabazo wabajije kuko watanze ibyumviro mu gakabazo warubaje patiri muri rusangi nakahe?
Nakajyanye ni nanga ku bijyanye n'umuhamagaro, aho yatubwiye yuko uhera mu muryango, ukaba wari umuntu kenshi akunda gufatwa n'umuhamagaro kw'iha Imana byaratewe n'uko yarezwe n'uko yabayeho yavutse mu bakristu. Ariko ku ruhande rwanjye mbasha kuba nabona ingero z'abantu banyuranye bagiye biha Imana, ababyeyi babo atari abakristu.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Hari n'urugo nzi rwavuyemo abihaye Imana kandi atari abakristu gatolika. Nabyo nagiye mbasha kuba nabibona. Murakoze cyane.
Ugira umunsi mwiza. Patiri Marcel, sinzi ko aricyo mufise mu ishura umukunzi w'ijwi rya Amerika. Ego.
Murakoze cyane kandi nshimire Israel ku bibazo byiza n'ibitekerezo. Kandi mubwire ko ndi umupadiri wo mu bihaye Imana, ndi umupadiri w'umuyezuiti w'umunyarwanda, nkaba nkorera ubutumwa hano i Nairobi muri universite yacu Hekima, Hekima University College. Hanyuma ngiye ku kibazo kimwe abajije ngo umuntu ashobora kuba padiri bitavuye gusa mu muryango, ngira ngo ntumiye Israheli ni ukwagura uburyo yumva umuryango. Umuryango hano ntabwo uvuga gusa kwa papa na mama cyangwa se kwa sogokuru, kuko umuryango cyane cyane muri bihugu byacu bya Afurika cyangwa se no mu Rwanda no mu Burundi, umuryango ushobora kuba ba marume, ushobora kuba umuryango ushobora kwaguka ukagera ndetse no kwishuraho nize. Ibyo byose nabyo bishobora kungiraho impact cyangwa se ingaruka.
Patri turaca byari bicitse, ego. Murakoze cyane. Turafise na Eric ku yindi murongo wa telefone. Eric ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze cyane.
Uherehe ga Eric?
Ya, ubu ngubu mperereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu murenge wa Ndera. Ndabanza kubashimira mbere ya byose. Ndetse nshimira n'umutumirwa rero ku bijyanye n'ibijyanye n'igipadi cyangwa se n'idini rya Katolika. Ubu muri iyi minsi bo sinzi uko nabivugaho, kuko bisa nkaho akenshi na kenshi hari inshingano zagiye zisa nkaho zitacyubahirizwa cyane, nimba haba habayeho kwirengagiza cyangwa se kutemera cyangwa se kuba amategeko y'Imana rimwe na rimwe bamwe tuyica tubizi kandi tukabikora nkana. Ubu ngubu urajya kureba ukabona ugasanga nk'umuntu wakaguhaye urugero rwitwa ko ari umupadiri ukomeye, ugasanga afite abana batatu, kandi abana batatu basangiye abamama ababyeyi batandukanye b'abamama. Rero sinzi ikintu nakwibariza umutumirwa nk'umuntu w'inararibonye ubasha kureba ndetse afite n'ubushishozi. Ese ahanini ibyo ngibyo biterwa n'irari, ni imyemerere, ni ukudohoka, cyangwa se ni ukuba amategeko y'Imana rimwe na rimwe abapadiri batayubahiriza? Turabizi ko imyemerere y'umuntu ni umutima we, ariko tujye tumenya ko n'idini ribereyeho kugira ngo risobanure umuntu. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ugira umunsi mwiza ngahe Kigali.
Yego namwe.
Yego Patiri, akabazo ka Eric i Kigali mu Rwanda.
Murakoze cyane Eric, kandi ikibazo ubaza nabyo ni ikerekana ko ufitiye ishyaka Kiliziya. Niko mbyumva ko wifuza ko iby'abantu bemera basezeranye babibaho. Icyo rero ni ikintu cyiza. Ndagira ngo mbere na mbere y'uko njya ku kibazo bajije, nagira ngo mbanze nshimangire ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bidahemuka. Urabona hari igihe usanga muri iki kirere ubu ngubu turimo kuvuga, hari indege nyinshi cyane zirimo zigenda, ntabwo tuzivuga, ariko haramutse hari imwe iguye, niyo yongeye ivugwa. If there is one plane crash, niyo niyo benshi bazavuga. Nagira ngo rero na kenshi tujye tuhera no ku bapadiri benshi b'indahemuka benshi badufashije no kugira icyifuzo cy'uko natwe twaba abapadiri. Hanyuma noneho tujye no kuri iki ngiki cy'uko ariho benshi bahemuka, kandi iki ngiki ntabwo ari ukukinyura ku ruhande. Icya mbere nagira ngo nshimangire ni uko burya icyaha kirihishira. Ariko noneho kikihishira iyo kimenyekanye, ugasanga uwagikoze abuze aho arigitira. Ibyo rero ntabwo ari ku bapadiri gusa, no mu ngo birahari, ariko noneho ndetse no kubatarashaka. Ariko ku mupadiri we, kubera ko aba yaranabisezeranye, duhamagariwe kubibaho kandi tukabera abandi urugero. Eric, mbigarukeho kandi mbishimangire. Icyo nasaba rero ni uko mwatwakomeza gusaba abapadiri ngo icyo twemeye tukibeho, kandi ibyo twigisha bigarukire mu buzima bwacu. Ikibabaza ni iki? Ntabwo ari uko ikibabaza ni uko umupadiri yakoze ayo makosa, yagiye muri icyo cyaha akihishira, ntashake no kuzamenyekana abana ntibamenye se, cyangwa se niyo bamumenya ntibabe babivuga pibikuma ngo bimenyekane. Ibyo bibi ni icyaha. Ariko noneho hari n'uko umwana aba akuze adakuriye mu muryango nyawo, aho afite se na nyina, agakura yuzuye. Icyo rero kirababaje. Umwana ni byiza ko akurira mu muryango aho afite se na nyina, ku buryo ubu ngubu twebwe nk'umubayizi w'iki haramutse hari ugize iryo kosa turamusezerera agataha akajya kuba ku rugo, ku buryo tuba twifuza ko agenda agashinga urugo akarera wa mwana we, umwana ntagirwe n'ingaruka z'amakosa ya se. Kandi ngira ngo nari n'ahandi bagiye babigarukaho, ku buryo umupadiri amenye ko afite umwana bamureka akagenda. Ariko nanone na byiza kumenya ko ni kimwe cy'uko umupadiri ashobora kuba yakora ikosa akarikorana na kanaka, ni ikindi cy'uko ashobora kuba yavuga ngo uyu muntu barashakanye kuko ni uwundi muhamagaro. Icyo nacyo ni ukuri, ntibivuga ko yagombye kwishyira cyangwa bagumemo, kandi umwana we agomba kubaho neza. Icyo ngishimangire. Ariko kubamo ko ngo agiye guhita ashaka wa wundi, bashobora no kuba atari uko babyaranye bakundana.
Hanyuma
nashimangire ni uko hari n'abandi bashobora no gutega imitego padiri.
Bakayimutega gute?
Kubera ko padiri akagira umutima mwiza, bagatega umutego padiri kugira ngo bamugushe mu bishuko. Abo bose rero babikora nagira ngo nabo tubahe gasopo, ahubwo bafashe padiri kurushaho kubaho neza ibyo yemeza. ndumva nagaruka kuri aho ngaho, ariko noneho nshimangira ko hari n'abandi benshi kandi bitanga kandi beza twibagirwa, ahubwo tubafashe kugira ngo babere urumuri abandi.
Ego umuntu akibaza kuko mu myaka ya kahise, sinzi ko ariko ari iterambere rya internet canke iki, mu myaka ya kahise ntivyavugwa cyane ko utwo tunenge ntitwavugwa cyane ku bapatiri, ariko ubu hariho nimba nyihenze n'abasenyeri bamaze kweguzwa mu Faransa na hehe, ni bihe tugezemmo na kera vyariho ntibimenyekane cyane.
Urakoze cyane, ikibazo kiza kumenyekana, kugira ngo hari impamvu nyinshi bimenyekana, kurabona uko isi igenda itera imbere, ni nako ndetse n'itangazamakuru no kumenyekanisha ibyabaye biyongereye. Social media yariyongereye, ubu kera urazi ko hari abantu umuntu ashobora gupfa akitwa na kanseri ariko batabizi bakavuga ko bamuroze, ariko ubu umuntu abazi benshi bamenya ikibatwaye. Hari uburyo siyansi na tekinoloji nazo ziyongereye, ndetse no kumenya gucukumbura abantu bakamenya ikibi cyabaye kandi kikavugwa. Ntabwo rero twagereranya ibihe turimo ngo tubigereranye n'ikinyejana cya 20 n'ikinyejana cya 19 cya 10, hari ibyagiye bihinduka, hanyuma n'imyumvire y'abantu, hanyuma hari n'ikindi cy'uko abantu bari bafitiye icyubahiro adiri cyane, ibyiza kubaha, ariko ibyo nabyo bishobora gutuma hariho ibitavugwa kandi byakagombye kuvugwa kandi ari bibi. Icyubahiro burya ni cyiza, ariko ni byiza iyo kijyanye n'ukuri. Ibyo rero hari uko abantu bagiye batinyuka bakavuga ibyo ibyabaye, nk'urazi ibyagiye biba ku muri kiliziya muri iki gihe cy'uko hari abapadiri bagiye bakora icyahane kama kamere cyo kwangiza abana cyangwa se n'abandi batishoboye. Ibyo byamenyekanye kubera ko ubu ngubu abantu bazi uburenganzira bwabo. Hanyuma no gushaka ko padiri aba accountable ku bantu ashinzwe.
Tuafise na majese ku murongo wa telefone muri yagi hera twakwa ari muri Kenya. Tuafise Fred ikaze kujugi Amerika.
Murakoze cyane.
Uherere he?
Ndi muri Kenya, hano bita muri Nakuru.
Nakuru, urumva ko twagutumiriye umupatiri wo ngaho muri Kenya iwanyu. Akabazo rero yarakumva muri hamwe. Ego akabazo kawe kwa patiri Marcel Wineza.
Ego ndagenda kumubaza mugabo abanze mbabereye cyane abapatiri, nuvuga ku isi yose barabwara cyane, nawe nyine barabizi ko babyara kandi bakabyara ku bagore batandukanye
bose. Ni ukuri kuravuga ngo bose wishize muri rusange, mvuga bamwe nawe
mukatorike ahantu nagenda ca nsanze ndi mu Burundi, hari mu Burundi abapatiri barabyara, mugabo iyo havibonetse yuko ngiye kumenyekana baca barabuja babyaranye bakamuha nk'amafaranga bakabisuka bikabigahererya. Rero ikibazo ntabwo ndakubaza kubera iki batoraba ingene bosaba umwungere wa Kiliziya Katolika akabemerera kurongora bakagira umugore umwe, ko dusanzwe tuzi yuko Bibiliya dukoresha muri Katolika isanzwe itwemerera kugira umugore umwe, ntako bagenda barabyara aho bageze. Tuzaba dusanga Kiliziya Katolika twari ari umuryango yabemera mugabo duhave dusanga yahinduye izina.
Urakoze ngaho muri Kenya. Reka Patiri Marcel Wineza kwishura Pati.
Urakoze cyane. Ni ikibazo tutavuga ngo tukabye nk'uko navuze, ntabwo ari bose kandi ngira ngo n'uyoboye iki kiganiro yabivuze. Uravuga uti abapadiri barabyara ariko si bose, ngewe nta mwana mfite. Hanyuma kandi narabisezeranye, hariho na benshi ndetse benshi bamaze imyaka myinshi kundusha bageraho aho Nyagasani abahamagara batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina, bivuze gutyo. Ibyo rero ntitugakabye. Ariko icyo nashimangira nuko hariho na benshi bashobora gutuma tugwa. Ariko noneho ni kindi no kuvuga ngo dusabe ko papa asaba ko abapadiri bashaka burya iyo padri yo papa yavuga ngo abapadri bashake ejo n'ubundi waba ifite ingeso yo gukora icyo cyaha n'ejo yajya mu bandi bagore kuko ngo ni nta handi upfutse igisebe utabanjije kucyoza sinzi niba ushaka nyumva icyo nshaka kuvuga niba hari umupadiri umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bakoze aya makosa ntabwo twabigereranya ngo tubishyire kuri bose ahubwo icyo twakora ni uko dufasha ba bandi bafite icyo igisebe tukacyoza kuko ndi ejo yashaka cyangwa niyo papa yavuga ngo bashake baramutse bisanze bifite n'iyo ngeso n'ubundi bajya no hanze bakabikora ubu se mu miryango ntabwo dusanzwe tuzi ko abantu baba barashakanye barasezeranye ko batazacana inyuma hanyuma umwe turabihura nabyo kenshi imyaka cumi n'ubundi kubera ko n'ubundi iyo ngeso yari asanzwe ayifite ntabwo se n'ubundi aba ari asanzwe afite umugore cyangwa umugabo ukwabo ni byiza kujya ku muzi w'ikibazo iyo ngeso umuntu aba yifitemo hanyuma kiliziya nta muntu n'umwe ushyiramo akagozi ngo aze abe padiri ibyo ni byiza kubimenya ni ibintu wumva ko nyagasani yaguhamagaye hanyuma hari foromasiyo imara imyaka myinshi ntabwo bivanaho kuri uwo muntu ariko iyo myaka yose igufasha kwitegura kumenya inshingano ugiye gufata kimwe n'uko umuntu ugiye gushaka nawe ayitegura tugomba no kubiramforosa ku buryo no kwitegura ku bashakanye nabyo kuko nabyo ni ikibazo ariko ntabwo ari ukurwanya ikibazo bajije ni ukubanza kujya ku mizi y'ikibazo niyo papa yavuga ngo abapadiri bashake n'ubundi abifite n'iyo ngeso bake n'ubundi batabanje gukemura icyo kibazo n'ubundi bajya bajya mu bindi kandi bitari byiza nuko rero nuko nagusubiza hanyuma ni byiza kwibuka ko atari bose
yego yavugiye muri rusange kandi si bose
n'intangarugero nuko turi mu kiganiro nk'iki ngiki ndibuka ko hari umudamu wigeze kugerageza ashaka umwana afite umugore afite umugabo bari umugabo yari afite ikibazo cya diyabete ku buryo batabashaga gukora ibyo bashakanye yashakaga rero umuntu wo ku ruhande wamukemurira ibibazo ndanga arababara arananuka arangije arambwira ati abana nibo baha imboga nziza bakanga kuzirya ibyo rero nagira ngo abanyumva kandi babyumve neza nagira ngo nkumvishe ko hari abapadiri benshi kandi bitanga kandi bakurikiye ibyo nyagasani yabahamagaye kandi bashobora no kuvuga ngo niyo ibyo nubwo nshobora kuba nemerewe byinshi byose siko bimfasha nkuko Pawulo abivuga
ngira ngo
me permis pour mon me permis mais tu n'es pas ne m'aide pas byose ntabwo ariko bimfasha
ngira ngo aratomokewe turafite na Celestin ku yindi murongo wa telefone Celestin ikaze ku ishuri rya Amerika
yego murakoze cyane
uherereye Celestin
iherereye muri Kenya yego nitwa Celestin Murango Kado nk'uko mumpamagaye kandi ndabanza gushima aba bakozi b'Imana ntabwo ngenda umukatolike ariko aba bakozi b'Imana Imana niyo kubashoboza kuko burya nguwo yahamagaye iramushoboza ngendeye rero ku magambo padiri numvise wenda nubwo mwatangiye ikiganiro ntahari ariko hari amagambo hari ivanjiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere bitubwira ibyo abe inshingano y'abepiskopi ndetse n'abadiyakoni hanyuma nkabaza padiri yego wenda hari icyo yagiye asobanura ntabwo wabuza abantu badukiwe n'izo ngeso kubikora kubera yuko abantu baba batandukanye ariko siko abapadiri bose babyara mu gasozi cyangwa se siko basambana harimo rwose usezerana agasezerana isezerano kandi akarigumaho ntabwo ari bose nk'uko padiri yabivuze yego wenda bajya bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose ariko reka nibarize padiri ese nk'umupadiri wenda bigaragaye yuko yateshutse kuri izo nshingano ni iki akorerwa tuvuge wenda nk'umupadiri wenda ubyaye hanze cyangwa se bikagaragara ko yateshutse agacikwa kuko nabona abantu burya mbere yo kuba padiri n'ubundi abari umuntu kandi abantu mwisi satani arabashuka cyane ese bakora iki nk'inshingano z'abepiskopi bakora iki murakoze cyane nicyo nashaka kubaza padiri
urakoze Celeste ngaho muri Kenya reka tuhe umwanya patri yari yavuze ko gato ko ivyo bakora ama jesuite ariko reka tumusubize mikro avuge muri rusangi n'ahandi ico bakora mu gihe biramutse bibaye patri Marcel
murakoze cyane urakoze cyane Celeste Murangwa nishimiye kumva kuri hano muri Kenya buriya nizeye ko tuzahura ko nange nibundi kandi ni byiza ko ikibazo cyawe urabona kugishyiramo muri gusa ntabwo urengera mu byo ngo ni bose iyo rero ni byiza kandi na byiza ko benshi babimenya kuwateshutse na nigeze kubigarukaho umupadiri wateshutse mu bayezuwiti nigeze kubigarukaho kandi ngira ngo ibyo biri n'ahandi henshi si mu bayezuwiti gusa benshi barasezererwa bakajya kwita ku bana babo aho bidashobotse musenyeri yumvikana na padiri bakareba procedure y'uburyo yamufasha kugira ngo ave muri icyo kibazo afite njye rero ntabwo ni musenyeri iki kibazo kugira ngo umusenyeri yagisubiza neza njye ndi padiri w'umuyezuwiti ariko mpereye kuri experience nzi y'abayezuwiti twebweho dufite tolerance zero kandi na padiri na papa Francisco muri iyi myaka yabigarutseho kenshi cyane cyane muri ibi bihe tuzi ko hari hagiye habaho za skandari nyinshi ubu hasigayeho hariho tolerance zero ikirikomeye rero ni uko ingamba zashyizweho na za n'inama nkuru z'abepiskopi zishyirwa mu ngiro kwa ngo hari ikibazo kibaye hari uwa wakoze amakosa cyane cyane twibuka ko icya mbere kigamijwe mu gufasha wa mwana ariko noneho wa mwana kugira ngo azakurire mu muryango wuzuye ariko noneho no kumva icyatumye wa mupadiri ajya mu byo yagiyemo ese ni uko yari yarihishiriye ari muri formation ese ni byamugwiririye aho rero niho ngira ngo kumva ka y'umuntu byafasha hanyuma abasenyeri abepiskopi n'abashumba bashaka ko icyiza cyaba ku mwana cyangwa se kuri uwo mugore waba warabyaranye na padiri ndetse no gufasha uwo padiri bakabigira ariko nk'ubantu umupadiri ahangaha umujyana ahangaha yongera akora amakore akora ayo marorerwa ibyo dusigaye turi kubirwanya kuko tuzi aho byatugejeje cyane cyane mu bihugu bimwe aho abapadiri umupadiri umwe yimurwaga akajyanwa ahandi utabanjije gukemura ikibazo afite icyo kibazo akakimukana seretse rero ndumva ariko nagusubiza uteshutswe yagombye gufashwa ariko mbere na mbere duharanira inyungu z'umwana
Trose na Marcel kuyundi mlongo wa telefone Marcel ikaze kujuki Amerika
murakoze cyane mbanje gusuhuza padri Marcel n'abazima bange nagira amahoro hari muri Kenya mperereye hano i Kigali mu Rwanda n'ubundi ku ishuri ryabo ry'abayezuwiti hano Saint Ignace kibagabaga neza n'umerereye naryo ni ishuri ry'abayezuwiti hanyuma mfite inyunganizi n'ikibazo kimwe ikibazo ndakibaza nyuma ko mbanje ntange inyunganizi abantu bateze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ndashaka kubabwira yuko igiti cyeze ari cyo giterwamo imijugujugu ibyo bivuze ko uko Kiliziya Gatolika ihagaze uyu munsi ni nako yahoze kuva kuri Petero nta cyahindutse nta kiyongeyeho nubwo isi igenda ijyana n'ibigezweho bitewe n'aho igeze usanga nta muntu wigeze yigumura kuri Kiliziya ngo avuge ngo ngiye gushinga Kiliziya hariya ku ruhande wenda ngo tuvuge ngo ubwiyitwa Kiliziya Gatolika ngo reka nshinge Kiliziya n'ikindi zina hariya oya ariko uyu munsi turabona pasitoro arwara n'umudiyakoni bwacyashinze iryo torero abadive bavuye nk'abadive makumyabiri amadini makumyabiri adeperi byabaye uko n'abayisilamu ubona ko barimo ibice kandi bose ngo bemera bimwe njye nshimira Imana cyane kandi nkeye ishema no kuba ndi umukristu wa Kiliziya Gatolika umukristu wa diyosezi ya Ruhengeri
hanyuma
ikibazo rero ngiye kubaza padiri abantu benshi nanone bagarutse ku bijyanye ngo n'ubusambanyi ariko reka twibaze n'abagabo bubatse dusanga babyaye mu gasozi sinzi impamvu abantu barije kubusamba ni ngo abapadiri ibiki ira byose impamvu bigaragara nuko ari cyagitukeze nyine giterwa n'imijugujugu kandi uwo shitani yafashe nta kindi bikimukeneye kuko imufite niyo mpamvu itega imitego ababiyeguriye imana abasasaribeti ba nyagasani kugira ngo ibagushe noneho wa muntu muguye usange rubanda rubamwose none padiri akabazo k'amatsiko yaratangiye n'ifitiye gateye gake ni ukubera iki umwepisikopi uyoboye diyoseze yapfuye akiri umushumba w'iyo diyoseze ashingurwa kuri aritari icyo ni ikibazo kimwe akabazo ka kabiri nyakubahwa padiri Marcel uyu munsi mu mashuri y'amaseminari menerva rusange iri hejuru kandi abana barangije abenshi ukabona ntibabonye amabaruwa abemerera gukomeza mu iseminari nkuru banabona amabaruwa abemerera gukomeza mu iseminari nkuru mbere y'uko bajya kwiga filozofi ari amashuri yandi banyura muri tongo ubwo ndavuga hano mu rwanda ugasanga abagezeyo benshi bahise bataha yemwe noneho batanaguye muri ya makosa wenda yo gufatanwa n'abakobwa batazuye muri ayo makosa ndetse batanabuze ubwenge yaba ari impamvu ki hatangira benshi hakarangiza bakeya ese bigera aho bavugaho bakabivamo cyangwa bamwe muri abapadiri bakeya bagaragaye imyitwarire itari myiza baba intandaro yo kubagusha akavuga bati niba uyu nguyu twakafatiyeho urugero agenda acya twe turajya he wenda akaba ari byo bituma bavamo ese uruhare rw'abakristu ruba uruhe kugira ngo abiyeguriye imana abasasaribeti baboneke kandi abatangiye iyo nzira haboneke umubare mwinshi w'abakomeza wo kugira ngo diyoseze ifite abaseminariste 30 hazasoze 2, 3, 5 twebwe nk'abakristu uretse kubasabira bisanzwe mu zindi nkunga cyangwa ibindi bifatika dukora iki kugira ngo umubare w'aboherezwa na diyoseze ukomeze kwiyongera abashyika ku ibanga ry'ubusasaribeti babe benshi murakoze n'ibibazo mfite nyakubahwa padiri
murakoze patiri Marcel utubazo twa bazina rwanyu Marcel ego patiri mwiko muratwumva patiri turacari kumwe ku murongo wa telefoni byari bicitse
ego hanyuma ku bibazo ubaza ikibazo cy'amatsiko ese kuki padiri umusenyeri umwe episkopi yapfuye ashyingurwa kuri aritari ni iyihe nagira ngo nkubwire ko atari hose hari abadashyingurwa kuri aritari ariko umwe muri mu ruhererekane rwa kiliziya ni uko abepisikopi bazungura intumwa za Yezu Kristu intumwa Yezu Kristu yashinzeho kiliziya ye hari ikintu cy'ikimenyi hari ikimenyetso rero cy'uko iyo kiliziya yubakiye kuri Yezu Kristu ariko Yezu Kristu wohereje abigishwa be intumwa ze urumva rero ko hari ikimenyetso cy'uko ushyinguye hariya ni ugushimangira ko iyi kiliziya yubakiye ku ntumwa ariko umwepisikopi runaka ashobora no guhitamo ko ashobora gushyingurwa ahandi aho birahari na hano i Nairobi aho ndi ntabwo abepisikopi bose ariko bashyinguye muri katedrali ya Nairobi nagira ngo we urwo rugero ariko hariyo symbolic meaning yuko kiliziya yubatse ku ntumwa kandi abepisikopi bakaba bazungura intumwa basimbura intumwa hanyuma nihuse ku kibazo cy'uko abana bajya mu maseminari minerva rikaba iri hejuru ugereranyije usanga atari no hejuru cyane ku ugereranyije n'ibindi bigo by'amashuri prive byongera ngo nabyo ni ukubisuzuma ariko noneho hari impamvu nyinshi abana basigaye bajya mu iseminari ntoya nyamukuru ni uko benshi baba bifuza kwiha imana kandi turagira ngo tubishimangire kiliziya bakeneye niya Yezu Kristu ariko Yezu Kristu akeneye amaboko yacu ariko hari n'izindi mpamvu z'uko ababyeyi bamwe bifuza kohereza abana babo mu iseminari kuko amaseminari yigisha neza kandi umwana nta havanga ubumenyi gusa havana n'uburere ibyo rero ni ukuvuga ngo hari abashobora kujya mu iseminari atari uko mbere na mbere bifuza kuba abapadiri ahubwo ari uko bifuza kuzagira uburere bwiza ntabwo ari bibi ni byiza niyo uwo museminari yazubaka umuryango nyarwanda cyangwa se isi nziza ni byiza ariko urumva ko hariho benshi baba baburiyemo umwanya wo kujya mu iseminari kubera ko hari abandi bagiye ku mpamvu zitandukanye nizere ko icyo ngicyo Marcel acyumva
hanyuma noneho uko abana bagenda bakura ibibazo by'umuhamagaro burya umuntu agenda akura ukagenda urushaho kumenya niba koko nyagasana gushaka muri uyu muryango arawugera hagati akabona ko atari ibye agafata umwanzuro akandikira musenyeri akavuga ati yere rero ndabona kugira ngo nzandavure agira ngo nigendere ntakomeze rero mu iseminari nkuru ariko icyiza ni uko tutagombye no gushimangira gusa ko hari abava mu iseminari ntoya bagiye mu Nyakibanda cyangwa se n'ahandi kwiha Imana nkanjye ubwanjye nize mu Nyanza muri Kristerwa mu ishuri rya Kiliziya Gatulika ya Butare ariko ntabwo ari seminari ariko nabaye padiri Nyanza kolegi muri Kristerwa ni ukwagura rero kureba ko n'ayandi mashuri ashobora kubyarira Kiliziya abapadiri bitavanye huko tugomba kugira aho irerero ryacu mu maseminari ariko tukumva ko n'umupadiri ashobora kuba ahandi icyo nagusubiza ariko nshimangira ko Kiliziya ni ya Yesu Kristo azayikomeza Yesu Kristo kandi inshingano ya mbere dufite na ukwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo la proclamation de l'Evangile iyo rero kugira ngo bikomeze dukeneye bitanga kugira ngo bakorere Yesu Kristo kandi batitangire itama
Jean Claude nawe turi kumwe ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva
uherereye Jean Claude
ndi Kigali ahitwa Ikanyinya ikibazo cyanjye ese kuba abo bapadiri bamwe bakenera kubyara ugasanga bageze abo basambanya tubyara biterwa n'uko idini rya Gatulika ribananiza cyane ko nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza ko kwiha Imana bisobanuye bisobanuye kudashaka yavuze ngo ni ugufatira urugero kuri Kristo ariko intumwa Pawulo yaravuze ngo gukorera Imana utarashaka ni byiza ariko kubishoboye gusa naho utabishoboye we yemerewe gushaka kandi agakorera Imana byagorana rero ko bazareka gusambana kubera ko babashyiriyeho ihame binyuranyije n'ibyanditse ikindi cya kabiri yaravuze ko ngo hari abantu hari umudamu wigeze kumushaka kumugusha mu gishuko arangije ngo aragerageza ntiyakigwamo ese byashoboka bite ko yaba atarakiguyemo dukurikije situation cyangwa imimerere abapadiri babamo baba barimo biragoye ko umugore mwagerana ahantu agusaba ko muryamana bisobanura ngo ahubwo ntibishoboka ko uwo padiri yaba yarabikoze cyane ko
ntumurengere kuko Jean Claude sindakwemerera ko ubandanya gutyo ntumurengere ku karimbi kuvyo atavutse ibyo yavuze ni ubuhamya bwiwe bifata uko niko yabikubwiye ibindi byo kudiding ibyo ku byo kutemera ibyo yavuze yabyivugiye ntitwo guhomwanya ko ubandanya ubwire umunsi mwiza
urakoze cyane ko rinagendije
wari uvuze gute
kimurakoze cyane
ubwire umunsi mwiza mwinga bw'ibyuma baratubwiye ko agatelefone ka Patri Marcel kavuye ko reka turindire turabe ko dusubira kumutora hanyuma tumugarukane ku murongo wa telefone kugira ngo adusezere adutekerera n'ubutumwa ku batandukanye bariko bumva kino kiganiro ku ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Patri aragarutse agatelefone kari katugoye mu gaturasubiye kubatora Patri murakoze Jean Claude ibibazo yaba DJ sinshimye kubigaruka ko kuko harimo ibyo mwarimu amaze kwishura ikindi naco yadidinganya kuvyo mwatubwiye ku buhamya bwanyu bwigeze gushaka kubagusha twamubwiye ko tutobite bakocana ibyo mwatubwiye rimwe mwabibayemo ariko dusa nk'abasozira rero ibitandukanye impande zitandukanye zikwiye gukora kugira ngo muri komuranandika n'igitabo cy'ukungene umuntu yokira gukiza ibikomere pati sivyo gukiza ibikomere by'abantu niko muri niko ni wowe mutwe igitabo muri komuranandika
yego
rero kugira ngo iyo mitima ikire mukize imitima ntikomereke yakomeretse isanasanwe mubijanisha no munyigisho muri ko murafata mu bwongereza kuvyerekeye leadership na management kuri St John University muri mu bwongereza nica umuntu akwiye gukora imitima isanasanwe gute yakomeretse ikire gute ico kibazo kivugwa muri Ekleziya Katolika ntigitsitaza abatandukanye hakwiye gukogwa iki kubwanyu mu ndongozi mu banyagihugu
murakoze cyane ngira ngo ni kibazo cyasubizwa mu buryo bwinshi ariko mu mwanya muke dufite reka mvuge gutyo nuko mbere na mbere mu kwemera turimo turavuga hano nka ndavuga nk'umupadiri wa Kiliziya Gatolika nk'umuyezuwiti mu kwemera Yesu Kristo kandi nta buryarya kwemera Yesu Kristo nta buryarya hari umwe mu banditsi umwe mu episkopi w'inshuti ukunda kuvuga ngo uwahuye na Yesu Kristo by'ukuri ntabwo aguma uko yari ameze uwahuye na Yesu Kristo by'ukuri ntaguma uko yari ameze he who meets Jesus Christ seriously can't remain the same. Ibyo rero nagira ngo mbigarukeho ko mbere na mbere cyo Kiliziya igamije ntabwo icya mbere ari ibikorwa social works icya mbere ni ukwamamaza Yesu Kristo ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo mu kirere bigomba gushingira ku kuri kukuri kuko abantu babaho donfonde si la verite uburyo abantu babaho hanyuma uko kuri kugagerageza gucukumbura ibituma harabayeho ibikomere ni mu byaba i Burundi yaba mu Rwanda tukagerageza gucukumbura ngo tumenye neza ukuri kw'ibyatubayeho amateka mabi twanyuzemo tukayashakira dushaka ko buri wese akira uriya rero mu Kinyarwanda dufite ijambo ryiza twita kubabarira ariko mu kubabarira burya harimo kubabara iyo umuntu rero ababariye nuko aba yabanje kwishyira mu yabashije kwishyira mu birenge cyangwa se mu nkweto z'uwababaye kugira ngo babashe kugendana nawe gukora mu isana mitima ni ukubasha kumva akababaro kundi hanyuma noneho mugafata inzira mukagendana reka duhere ku ivanjiri ya Yesu Kristo n'ababigishwa be bagiye ku musozi wa Emausi urabona ko Yesu Kristo yagendanye nabo akabumva akumva akababaro kabo hanyuma noneho akabihishurira akababwira uwo ari we imitima yabo igatangira kugurumana natwe rero mu bihugu byacu ni ugufata iyo nzira yo kugendana kandi iyo nzira ya sinodi turimo muri iki gihe tukumva ibishimishije abandi tukumva ibibabaje abandi kandi twumve ko ibyanjye bishobora kuba bikubabaje ari biremereye kurusha undi nawe ufite akababaro hanyuma tukagendana hamwe icyo rero kirakomeye ibyo rero bishoboka iyo dushingiye ku kuri ariko noneho n'ikindi ni ukumenya ni ukudashyira ibintu byose mu gatebo kamwe twanyuze mu bibazo bitandukanye mu biremereye ariko byose ntabwo ariko bingana ni gusana rero imitima ni ugushyira ibintu ku munzani ibyo rero nabyo bishingira ku mateka twanyuzemo kandi tukayashakira ukuri ibintu tukagira hierarchie des valeurs donc ngo ibintu bishyize ku munzani ariho mu bibazo dufite rero iwacu ni uko benshi dushaka gushyira ibintu byose ku munzani tukabinganisha kandi ububabare nubwo buri wese yababaye ariko ububabare bwa benshi mu Burundi ububabare bwa benshi mu Rwanda buri ku ntera zitandukanye ariko icyo twaharanira nka Kiliziya cyangwa se na teolojike yafasha ni uko ubwo bubabare bwose tubasha kubugendanira hamwe hanyuma noneho buri wese akakira ububabare bw'undi icyo kirakenewe hanyuma noneho ni ukurwanya ko ibyabaye byazasubira icyo tuvuga ngo never again ibyo rero ni ugushyiraho institution zikomeye zafasha umuryango nyarwanda ko abantu babaho mu kuri bakababa nta buryarya kandi bakabana kivandimwe izo institution rero ngira ngo zirakenewe izo zishoboka zihereye ku mashuri abantu bagahabwa kwiga bidahereye ku bwoko runaka bagahabwa kwiga kandi ngira ngo ibi birimo birashoboka abantu bakabasha kwivuza ziriya za mituelle de santé dufite iwacu zigakomeza gufasha benshi abatabishoboye tukabafasha kugira ngo buri wese agire ubuzima kandi ubuzima bwiza Yesu Kristo arabivuga mu ivanjiri ya Yohani twa 10:10 ngo naraje kugira ngo mugire ubuzima kandi mubugire busagambe
urakoze cyane
ndo hari byinshi rero umuntu yagarukaho ariko ni byiza kugaruka no gushimangira ko Kiliziya ikorera mwisi ariko si yisi. Rero ntabwo duharanira ibitekerezo runaka, ibitekerezo byacu ni bya Yesu
Kristo. Patiri Marcel Wineza, mwakoze cyane ku kanya mwaduhaye. Ejo nitwongera kubikora ko muzotwitabe nkuko mwabikoze. Turifuza ko igitabo cyanyu nicahera tuzobatumira mukatubwira byinshi kuri ico. Mwakoze Pati.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Turawakiriye. Nadia Taha na ingenieur bayikume muhinga bw'ivyuma, mwakoze. Kuri mikro ya Lidiana ni nahazwe n'abateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga yuno munsi. Turasubira saa 12 mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari.